another deal done. My baby njoo kutulia chini, unaye yote macho yangu na makini. Nikiwa na wewe siyo masikini, tai yangu imekuwa chini. Mamalaika wako kuvido bugalu, nero nzikiriza atumunda atumunda nyo ya kore chivalu. Unamukwano nga kuoma kuoma nyo kuneru vyo bugalu. Kupenda nalu kusabu kule hukyo ngaze na himu geze geze na yena kusiri wala kufa kufa ndakarane utaja kuzika kufa kufa wecha wate chiri muma teka time after time baby 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 ndakara utaro chamula awalala watara time after time baby 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 ndakara usobula balinda bale kate babi sobula ne wumbu kachira lunga yunze navigate. If I you, now I'm back go look it on my equity defend that sit on you. I'm on boba coba mari. Uka kumu to funa da kwadari. And get it to kuma tira daddy. Alima sipa tali guamo gari. Guano gari. Asima. Kufa, kufa. Unja garane uta japuzika. Kufa, kufa. Wecha wate chiri muma teka. Time after time baby. Baby wienda gara utalo nchamula. Awalala watara. Time after time baby. Baby wienda gara usawola balinda wale.
www.mp3ugandanmusic.com